haikaje mu kiganiro agasaro kahuraga mwihariko wa muri sanga ikiganiro gihuza ababuranye n'ababo mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimimana hano ku ijwi ry'Amerika. Dutangiye umwaka wa kabiri w'urugendo dukora dufatanya urunana, uwabuze agasaro ke tukamufasha kugashaka. Ababonye ababo bashimire ko mukomeje kumfasha gushaka n'ababandi. Urukundo ruvanze n'ubumuntu mugaragaza nirwo rwafunguye imitima rutuma mushaka abanyu, abo mwararanye rubunda muvuga mushize amanga, abagize neza tubavuga ibigwi. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndasubira inyuma si yicuraburindi by'intambara na genocide mu mwaka w'1994 nshaka umwana warokotse ari Rudori haruvuga ko yamuvanye mu mirambo yabe ari mu kiganiro.
Nashaka Nsengiyumva Ine namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse mu Kacyiru w'abahungiye bari ku Muhima witwa Josiane ariko we musaza ngo yamujyanye hari iwe atari burari mu Bufaransa n'abatari mu Bubiligi.
Umwana w'impfubyi wakoze urugendo rurerure agaruka mu Rwanda avuye muri Congo yatoye abana babiri batandukanye n'ababyeyi.
Ababyeyi babo nyine ntabwo twababonye ariko kubera ko ntabwo twamenye ahantu banyuze tugeze imbere nyine duhura n'abo bana kubera nari mbazi mbagirira impuhwe nyine ndavuga ati dukomezanye wenda ababyeyi babo turabonana.
Uyu mwaka tuwutangiye twagura amarembo, abatwumvira mu Burundi bakomeje kutugana. Murumva inkuru y'umukobwa wari umubikira atwara inda arabyara, none umwana aramubaza aho papa we aherereye.
Yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kubabyira atumva igifaransa muri kominota nari ntuyemo.
Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
imyaka 29 irashize Dativa Mukabutera atandukanye na murumuna we Charlotte Mukamurera bakomoka hahoze ari komine Bwakira ku Kibuye. Dativa Mukabutera ari Kigali mu murenge wa Nyakabanda akagari ka Munanira ya mbere umudugudu wa Kabusunzu. Yadusabye kumufasha gushaka murumuna we ati ndetse nkunda ijwi rya Amerika
yewe ntega matwi cyane nkumva Venuse Nshimimana ngumbangiye muri mudu ngumbangiye mu mwuka ijwi rikanyura rikanshimisha wabwira kankubwira akajambo kanyuma mera kakumva wabwiye wabajije umugore Butare
yego
utari ko madam ubaze iyo atuniba nushaka ntunsubize iyo wijishura umwana ukamuha umuntu uzi kumuhaye ndabakurikira
nibyo
njya mu mwuka nkavuga indimi.
Oh, ni byiza cyane. None se wowe tugufasha iki?
Nabuze njyewe ngende umuntu mukuru, nabuze meruka murumuna wanjye muri 93 wankurikiraga yari atuye ikigaraza kuhava 93 ubwo abajya gukora n'umugabo wahoze muri komine Kayove ku Gisenyi. Umugabo ngo yakoraga mu rukiko kuva uwo munsi sindongera kumubona.
Murumuna wawe yitwaga nde?
Yitwaga turi wacu tuvuka ku Kibuye aho zari muri komine Bwakira. Yitwaga Charlotte Mukamurera. Umugabo we yitwaga Misago Emmanuel. Umugabo we ngo akaba rero yari umuntu ngo umuryango w'uwo mugabo aga muri Rucu muri Congo
ariko akora mu Rwanda.
Akora muri Kayova. Noneho nyuma rageze Kigali uwo mukamuri wa Charlotte yaje kwitwa Mahoro Francine iby'abantu byo guhindura amazina ndagira ngo ku buryo mbese nebazabavuga akimenye ndangiza amahirwe. Kuva uwo munsi kuva icyo gihe 93 sindongera kumubona sinamonye uburyo. Yari afite abana uteti wabo yari afite undi yitwaga Eric undi simwibuka.
Kuva 1993
Karame
kugeza ubu nta makuru ya murumuna wawe ufite
nta makuru abandi nyine bahuye na jenoside irabica ubu rero navuze nti yenda bwafite umuntu wo muri Congo yenda yaba ari muri Congo yenda yaba yarapfuye yenda yaba yarahunze yenda yaba yaragiye nta makuru nongeye kubona habe
none se uwo mugabo wakomokaga Rucuru niba bari Kayove muri 1994 bagashobora kuba barahungiye hakurya muri Congo birumvikana ko batagumye igoma ko bashobora kuba barazamutse bagana ruguru akajya iwabo nta makuru yaho wigeze umenya
nta gakuru
wigeze ubishaka se
oya ariko ukureze ko kubona nimero ya nyarugwirwa
na mbere yuko jewe nza uwo wagatima ntabwo kigeze kagukubita ngo kaku kwambutse kuri goma kakuzamure Masisi uzamuka uvuga uti ngiye kureba muri umuna wanjye
ntazi ntabwo nari bari abantu ngo babirucuro bavuga yavuga n'ikinyarwanda uwo Misago Emmanuel ntabwo nigeze ntabwo mazi ni ukumva ngo ni Rucuro ni ukumva ngo ni goma si mazi sinigeze mbuga se wajya guhafata inzira ukava i Kigali ngo ugiye gushakisha umuntu igwa mu gihe gushakisha umuntu Rucuro ntana utazi n'irenge utazi n'abatuye utazi n'umurenge utazi n'umudugudu
ariko muri utu duce aba banyarwanda gihari bene wacu bari batuye bibwe ku buryo rero guhamagara mwene wanyu ukamuzi uti nta muntu witwa Kanaka wamenya wabura aho ngaho nge ndimo nshaka kukubaza nka mukuru wa Charlotte ushobora kuba yitwa Francina iyi myaka ishize utamubona uyibahute
nyine nibarihanganye uratse abone nabashije kubona abandi bose nabuze nimenye uko bapfuye ndihangana wose namenye urupfu yapfuye ndiyo mpamvu mvuze nereka na utakanya gatagambuye reka ngerageze ndebe nibumva nibwo nabashije kubona amahirwe reka ngerageze yenda hari ubwo namubona kandi niyo ntamubona ubwo nzihangana ariko numva ko naba nagize mu ruhare rwo gushakisha
uyu Misago Emmanuel ni muramu wawe ntabandi bene wabo yari afite mu Rwanda iyo zakayo
nta wenzi rwose ni wenzi wenyine gusa
yakuraga mu rukiko ikayoje kuri komine
muri komine Kayove
byo byose hariho komine Kayove imwe mu Rwanda yari ifite urukiko rumwe abanyakayove baracyariho hirya no hino ku isi no mu Rwanda radiyo Ijwi rya Amerika irumvikana muri ako gace ndetse no muri ayo majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turumvikana abantu b'imashishi na za Rucuru turabazi tuzakora uko dushoboye ndabikwijeje nzihamagarira nzashakisha hanyuma nzamenya niba yakiriho kandi nawe niba twumva nitwa Gasharoti mukamurera ubungubu
nitwa mukamurera Charlotte aza kwitwa Mahoro Francis ageze Kigali
nawe rero niba kiriho aratwumva ubwo azamenya kumushakisha umukunze niba kumva mubwira akajambo kamwe k'urukundo mu raya masegonda dusigaranye
yo namuba nakwishimba bikandenga umuguti mwana wa mama ahuri niba utabasha no kwava ari kure basa zakuri bishoboka byose muvugane yumve ijwi ryawe yumve iby'umwana wawe n'irya muramuwe mana yo mwijuru nashima imana benesti imana izaguha umugisha icyo kintu kinkorera
imana yonyine niyo izabikora jyewe nkayifasha ndagushimira cyane kuba ni byiza cyane rwose biranshimishije kuba ufite ukwizera ndetse ukizera ko n'ikiganiro agasoro kaburaga ku Ijwi rya Amerika bishobora kugufasha mu kugarurira icyo kizere kigatsimbatara wa mugani tuzakura ibishoboka rero nitugira icyo tugeraho yuko tuzakubwira
nagira ngo mwebwire yuko mu mukabo tera dati baro kwanda na Sidras na mukanguje drosera kugira ngo azabimenye uvuga uti yavukanaga na Gatari na Mukabideri na niyo mugabo Gaspari abo barapfuye ndabizi nuko nuko turi edazumve yo gushidikanya yumve ko ari wabo uti wacu hari muri komine bwakira mu murenge wa Nyabinombe ahitwa igitimbo ni wacu azambugisha yenda gusa
azabikora niba hariho ntakavuza muzabonana
n'umuntu kwimana guhumugisha Venuste Imani udafunguye
urakoze cyane ngawe rero ukomere kandi ugira amahoro y'Imana
ndabashimiye murakoze cyane
urakoze nawe
duvu muti munyuzwe
nibyo komera
nzajya mwumva kuri radio
muri benshi mu twandikira mudusaba kubafasha gushaka abanyu mwaburanye Jacqueline Uwineza ukomoka mu cyahoze ari komini Rusatira prefecture ya Butare ubu na karere ka Nyanza mu murenge wa Kinazi ararangisha Nsengimana Hassan baburaniye mu cyahoze ari Zaire ubwo impunzi zatahukaga avuga ko kuva icyo gihe kugeza ubu nta makuru ye afite kandi ko yifuza kumenyesha akuwe n'umwana wabo Muhoza Marie Louise bari bo kandi bameze neza Jacqueline Uwineza akaba aherereye I Kigali mu murenge wa Remera
Agasaro Kaburaga
nkuko nabibasezeranije iki kiganiro kiragirwa n'inkuru ndende n'inkuru ishingiye ku mateka y'icuraburindi no kukubura ubumuntu byaranze u Rwanda mu mwaka w'1994 na amateka ariko yarimburiwe n'intambara yatangiye mu Rwanda mu kwezi kwa cumi umwaka w'1990 nkuko amateka aba asobekeranye ntavumbuka ngo akurwe umunsi umwe neranze u Rwanda niko tuyabagezaho dushingiye ku buzima bwa bamwe mu bavandimwe b'abanyarwanda reka tuyafatire ku muhima wa Kigali mu mwaka w'1994 hari umuryango wa Innocent Nsengiyumva na Alphonsine Nikuze biciwe aho bari bihishe mu muryango wose hasigaye umwana umwe Eme Nsengiyumva hanyuze uwo nakwita umusamaritani ni nkuru y'ubuzima ni nkuru y'amateka umunyampuhwe n'umutumire wa Gasaro Kaburaga yitwa Jean-Marie Vianney mu ndani kure atuye mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Rusheshe umudugudu wa Ruhosha
ndashaka Nsengiyumva Eme namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse mu Kacyiru w'abahungi wari ku muhima witwa Josiane ariko we musaza ngo yamujyanye hari niba atari buri ari mu Bufaransa niba atari mu Bubiligi ndabavanye mu mirambo famiye umaze kwiyicara ku muhima munsi yo kuri Minisitura niho bari bari
hanyuma se umaze kubavana muri iyo mirambo wakoze iki ninde wagufashije kubamara impumu
yambereye ibintu bikomeye ko namaze kubarokora ndavanye muri iyo mirambo ababyeyi bose bamaze kubisha n'abandi bavandimwe babo bari bihishanye nabo bagera kuri barindwi bari bamaze gupfa nagerageje ibyo ari byo byose hari hari Nyirasenge ufitanye isano na se wakoraga kuri izamu ryo kuri sehashikariya mu mujyi hari umumama twari duturanye wundi witwaga mama bubu yigeze gukora kwa muganga ariko yari ari mu kiruhuko ko yari yarakoze impanuka aramfasha ampa ibipfuko abana ndabapfuka maze kubapfuka bose Nsengiyumva Eme nshakisha cyane we bari bamutemye ku ijosi bamutemye n'utundi dutoki tubiri turimo turegarega twenda kugwa hasi urumva byabaye ubuhamya bukomeye kuko nagiye nca ku mabariyeri yari ari mu nzira mu mihanda yose ndageza sehashika ndashyikiriza uwo Nyirasenge wa se arambwira ati Imana ishimwe ati ubu bararokotse aba ntacyo bakibaye ubwo naratasengeje mu rugo nange kumuma nsubiyeyo wari konseye wari uhari icyo gihe ahita akoresha inama bamenya ko abo bana nabarokoye nabavanye mu iyo mirambo baravuga ngo nange ngo banyica kandi banyicane n'abo bana ubwo ntera ubwo nibwo nahise nkunga nange ngenda ubwo kuko narahunze mva I Kigali ku muhima umeze ngenda ndorongotana ndindangera no muri Congo no muri Congo ubwaho nagezeyo
nibyo
ngigeze nko muri 1995 kwenda gushira nibwo nahindukiye ngaruka mu Rwanda kuko nahunze ndi jyenyine hano umuntu umwe muri famiye twari twajyanye ubwo rero narahindukiye ndagaruka ngeze mu Rwanda nsanga n'ubundi wacu aho twari dutuye naho hari hari umuntu wari wahabohoje arantiga cyane ashaka kunyicisha biranga bifata ubusa turaburana ndamutsinda maze kumutsinda ariko nubundi birangira hagumanye ubwo rero naje ngeze I Kigali aho ngo twari duteye kumwe mu munsi yo kuri ministra cyangwa hari umuntu ngo wavuye muri Canada ntekereza ko ari murumuna wa se wabaye yaje ngo aje kumufata yumvishe ko hari ari urokotse wenyine baranshaka barambura ubwo rero biba ngombwa ko ngo bari bakatishije indege basubirayo basubirana muri Canada uhereye icyo gihe kugeza ubu ntabwo nari nakamenya ese ari muri Canada yo hazana he sinzi ngo ni hehe gusa numva ko ariho ngo ari muri Canada gutyo gusa
mama buguse wigeze umenya agakuru ke uzi aho aherereye
kuva jenoside yahagarikwa akomeje nshakisha nkomeje nshakisha umukecuru abo mbajije bahakorera bakanga ngo umukecuru ntibamwumve ariko bikagaragara ko ariho gushaka kunyuma amakuru gusa kuko yakoze igihe kinini primaire nari narayize muri ka Kigali kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa munani nahanyuraga buri gihe hari hakorera
wakoze igikorwa cyiza cy'umuntu kandi ndakumva rwose kuba ushaka kubona uwo mwana
rwose mubonye umutima wanjye watunga kuko byanga bikunda urumva ababyeyi babishe ntari ndeba babatemaguye ntari ndeba kubw'amahirwe ndasenga nk'uko witwa ngo nshimiye imana nanjye nshimiye imana cyane ahubwo no kuba unyakiriye kuko mu kuri nasenze isengesho rivuga ndetse koko mana aba bantu bawe bose niko bashize bavuyeho niyo kuba namubona akana kamwe karegutse mu mirambo agira ubwoba yikimiga karavuga ngo sinzi icyo ariko atekereza ko nanjye ndi umwicanyi ndakabwira kararyama mu kandi kanya ndazenguruka mbagezeho kuko barabishe bamaze kubica mbese barimo bahita bayitwika njya kurwana ko n'imiriro itabagera wenda ngo ibote mbona hagurutsemo nako ngako kitwa Nsengiyumva Olivier ko bari baravutse ari impanga ari babiri njye kumva numva hagurutsemo n'uwo mukobwa witwa Josiane nawe aravuze ati rwose nanjye mbabarira Josiane ndavuga ngo nta kibazo nimuze nabarokoyemo ari abantu batatu muri iyo mirambo kuko babishe famiye yabo ahantu bari bihishe harimo ari nk'abantu cumi na babiri Nsengiyumva Aime ni ukuvuga sekuru yitwaga Muzehe Rubigana yahoze akora muri Zari yari ari mu kiruhuko cy'izabukuru yari asigaye atuye kuko muri Zari yaranahabaye ari I Butare muri Zari Rubona ubwo rero jenoside iba yari asigaye atuye Nyamirambo imbere yo kuri Club de Rafiki afite n'umuhungu twakundaga kwita Reyo ariwe Faranswa ari bucura bw'uwo musaza Rubigana nawe yacuruzaga mu kacyosike kacuruzaga fanta za Coca-Cola kari imbere neza neza kuri Club de Rafiki ari I Nyamirambo
nta bandi bene wabo wabo bana waba warashoboye kumenya barokotse
nta n'uyu n'umwe warokotse kuko famiye yose aho ngaho bica papa bica ababyeyi bica mama we bamwicanye na se wabo witwaga mwumva neza Jaremo uwo mwumva neza Jaremo yari umushoferi atwara tagisi ya minibisi yakoraga Kigali Butare iyo bayitwikiye munsi y'inzu yo kwa Kabugara ku Muhima hino ya Korotimeri yaho bamwicanye rero na bamwicanye na Rufonsine ari we mama wabaye bamwicana n'umumama witwaga Hilaria bamwicana n'umukecuru bavuga ngo ni nyirabukwe wa Rubangura Vedaste ndetse na nyina wa Vedaste bari kumwe babicana n'akandi kana kitwaga Kadudu k'agakobwa babicana n'undi mwana mushiki abo Aime yakurikiraga uwitwa Kantarama Marie Louise Natasha bamwicana n'Umuhoza na Dina ndetse bamwicana na bucura wabo witwaga Uwase Rezine abo bose barabishe nta n'uyu n'umwe warokotse kuko na ba nyirarume uwitwa Kavange wari utuye mu cyafi nawe baramwishe n'uwitwa Rusanganwa wari umukumba yari muri Onatelakomu nawe baramwishe n'undi witwa Mungu nawe yakoraga kuri tagisi yatwarwaga na se wabo nawe baramwishe nta n'uyu n'umwe wasigaye kuko ba nyirasenge bo bari babiri hari uwitwaga Mariya n'uwitwaga Gloriose bo bari barapfuye mbere ya Jenoside nyirakuru ubyara nyina wabaye yari atuye ni umukecuru nawe yari yaritabye Imana mbere ya Jenoside yavuka yari atuye Rurindo ni naho yabaga
Jamari birumvikana ko umuryango wa Nsengiyumva wuzi neza mwari muturanye
twari duturanye noneho ababyeyi be bande nibo bandeze kuko niza ariho mbari ari naho ni aha ari nabo bambyeye mu batisimu babyara na mushiki wanjye mu batisimu
Jamari urakoze cyane kuri aya makuru umpaye amakuru uhaye amateka y'u Rwanda ndahamya ko Nsengiyumva Aime akumva niba akumva azaza kukureba kandi nanjye nkwijeje ko niza mu Rwanda nzagushaka ngushimire
urakoze cyane Imana ibaho umugisha.
Sinigeze nkubaza impamvu ushaka emesenge yumva natwawe n'amateka umbwira, ariko se uramutse umubonye wamubwira iki?
Nyumva ime ndamutse mubonye kandi bari manyumba no umuvandimwe wanje pe no umuvandimwe wanje mu kwemera ndabyemera ababyeyi be barandeje nabanye nabo bapfuye mbareba. Nyumva ime ndamukunda. Nyumva ime ahari nkana mubona amaso ku maso na bishimira cyane abako ari igitangaza kwa bari ho kuzuka kwa kabiri, kuko ubwa mbere ho mubona narashenje ari mu mirambo mbona aregutse ndamubona n'umfite icyizere mpora nsenga ko n'ubundi amaso ku maso tuzongera tukabonana, kuko twari twarabanye icyo kurya cyo kwambara byose twarabisangiye. Nsengiyumva ime ndamukumbuye. Nsengiyumva ime ndamukunda rwose. Imana hari imuha amahoro imurinde tuzabonana. Mbifitiye icyizere mpora nsenga mpora ndota ko sinshobora kuzava muri uyu mubiri nkongeye kumubona, kuko ni ibintu mbazaho umutima kandi nsenga cyane.
Komeza ugire ukwizera n'umutima wuje ubumuntu wagaragaje muri 94. Sintanga ubutwari, sijya ubugaba butangwa n'Imana ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze ni ko ategurirwa nawe wabaye indashyikirwa. Komera.
Murakoze Imana ibahe umugisha.
Agasaro kaburaga.
Abatwumvira mu mujyi wa Kigali muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, abari mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu, ndahamya ko mutwumva neza cyane cyane na kure Esther uhatuye akaba yarasabye Agasaro kaburaga kumufasha gushaka umugabo witwa Hirwa Justin. Avuga ko yavuye mu rugo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2014 yagiye nkambi impunzi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda. Atarava mu rugo akaba yarakoraga mu igaraje yari iherereye Inyabugogo ahitwa kwa Murokore muri bene wabo w'umugore Esther. Na kure yibuka ko harimo Kimbi na Lucien ariwe yagiye asanga mu nkambi ya Nakivale. Aragira ati abana babiri wasize n'uwo wasize ntwite bose bifuza kumenya amakuru yawe. Mu kanya murumva inkuru y'umwana w'umubirigi wavukiye mu Burundi akaba amaze imyaka 30 atazi papa we aba mu Bubirigi.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona wiciki ntege.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
shaka gasaro kawe
rero.
Ikiganiro Agasaro kaburaga gikomeje kwagura amarembo. Abatwumva bari mu Burundi barandika ari benshi bambwira bati dufashe gushaka bacu bari mu Rwanda, abandi bati dufite abana twavanye muri Congo turabashakira ababyeyi babo bakomoka mu Rwanda, abandi bati dufite abana b'abanyarwanda bageze hano 94 bahunga genocide turabashakira ababyeyi. Turacyakora ubushakashatsi bwimbitse tuganira nabo bagira neza, igihe nikigera tuzabagezaho amakuru yuzuye. Muri kano kanya nk'uko nabibasezeranije nabahitiyemo indi nkuru ndende, inkuru y'umubyeyi ushakira amakuru umwana we wifuza kumenya papa we hashize imyaka 30. Umwana w'umukobwa yari umubikira ari mu Bubiligi. Umwana w'umukobwa w'umurundi kazi yiga amashuri y'ubuganga abyara umwana bituma ava mu bihaye Imana. Umwana ntiyamureze kuva mu mwaka w'1992 madamu Felicite ntirampeba ntiyongeye kubona umugabo babyaranye umwana. Uwo mugabo nawe yigiraga ubuganga cyazi ubwenge kuko yari yararangije kuba dogiteri. Madamu ntirampeba atuye mu ntara ya Ngozi mu majyaruguru y'u Burundi muri komini Ngozi.
Jewe narabyaye umwana azokwiza imyaka 30 itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri. Aba mu gihugu cy'u Bubiligi afite nationalité belge. Namutwaye kumugirira adoption, kumugisha adoption ku bagenzi afise imyaka afise amezi 9. Bitumwe n'uko papa wiwe mutwahaniye mu Bubiligi twahise turana inda imaze amezi 3. Kuko yari karagira medicine yari karagira santé publique anverse nari nari karagira medicine tropicale hanyuma kubera kuko narabimubariye yabyitayeho nshambona nta n'akamaro ko gusura kumurondera namwadobutije kumva ko jeho nari narumubikira narenda imana nari maze mu myaka 10 kandi yabaye surprise nta desizio twa nari mfashe twakundana afbese yabaye nka viore kuko amwatiye viore kuko ntiyani twari twabisezeranye yabaye surprise kubera je kuri je yabaye surprise wewe yari yarabiteguye kumbure mugabo je kuri je yabaye surprise
noneho reka nyongere byumve neza muri 1991 uri mu Bubiligi urigira ubuganga icyo gihe se warukira umubikira
narengera umubikira
hanyuma uwo mugabo mwakundanye mvuge ko mwakundanye nibwo bwose umbwira ko yagufashe giturumbuka cyo wowe usanga ari vione yari umwe mubihaye imana cyangwa ari umuntu usanzwe
yari yano yatametse setametse ari karagira santé publique yarasanga ari umumedecine generaliste avuye mu Rwanda hanyuma yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kwa bijira batumva igifaransa muri kominota nari ntuyemo nuko yamenye
ubwo turimo tuvuga ibintu tubyatura izina ryawe rirazwi twakoraga kirazwi uwo muntu umwabyaranye yitwa nde
yitwa Kaberuka Dr. Kaberuka Jean Bosco
akaba atuye hehe magingo aya
ubu nta byonzi narashakije kuri Facebook ndashakisha ndabura ari mu Rwanda mugabo uko biba kose ari mu Rwanda urumva ko hafi imyaka myinshi
uko biri kose umuganga w'umunyarwanda witwa Kaberuka Jean Bosco ntibaba babiri babumwe abari umwe gusa aho yaba ari hose akiriho aza tuzamenya aho aherereye ariko reka tukomereze gato ku mwana mwabyaranye uragira uti anteye inda ndi umubikira menye ko nkite umubwiye yagusubije iki
yambariye ko arazi Ububiligi s'il faut décider quelque chose comme l'héritage il est disponible ndumva ko atari disponible dakeyirira mfa hanyuma kandi jewe na je namu na prefe kwa dogutisha umwana kubera wewe sinashaka ko umwana azoregwa na mukase wiwe kandi jewe icyo gihe nari maze imyaka myinshi ntari mu gihugu cy'u Burundi je sinari dispose yuko nico nogira
wiyemeje kugumana uwo mwana birumvikana wahisemo gutanga ubuzima ariko se nk'umubikira wabyifashe muti
tukinyire mu Bubiligi twari hariho couple twigana umugabo niwe twigana muri iyo medicine tropicale twahora tuganira ibyo muri Afurika hanyuma akavuga ati jye byonezera kwa dogita umwana sinari bwasa n'imiyonda niho nari ngishikayo ni juste yamugira ya contact n'abantu akakubera sympathique mukaganira hanyuma rero burya kubera nari nize mu Butaliyano les deux infirmiers icyo gihe navuze niyagarara muropoze abantu babiri couple zibiri couple yo mu Butaliyano niyo couple yo mu Bubiligi namenye uzotangura kwishyura nkabona umwana avuze akomeye nzoca ndamutanga anadosiyo hanyuma rero watangwa kwishyura niyo couple yo mu Bubiligi yoyo ko bari basanzwe bafise umwana umwe icyo gihe nari namusize afise nk'amezi nk'abiri ndababaje nkumva barabyumvise barabyakiriye kandi ababwira ko uwo muntu ngomba kupropose umwana wiwe ari jyewe nyine kuko nari navuye mu Bubiligi tutasubiye ko namubariye mbese sinumva ko nubugurukira nkababarira ibyo niko ndabamo hanyuma rero umupapa akaraza mu Burundi mugabo sinahise ndamuha umwana na prefe yakonse umwana amezi 9 Jewe na chenda mutwara mu Bubiligi rero umwana akwije amezi 9 nda mutwara mu Bubiligi hanyuma rero ndamushikiza paradotif.
None se mbere yuko baho umwana mbere yuko umwana umwitwara ukamujyana mu Bubiligi ubwawe wigeze umenyesha butegetse bw'u Burundi ko uwo mwana ugiye kumuha undi mubyeyi uzamurera?
Yego, nararondeye umwavoka turabigira byose biciye mu mategeko.
Byanyuze muri sentare nk'uko biteganywa n'amategeko kujya umwana agende?
Yego.
Impapuro urazifite zose?
Impapuro nazihaye se wiwe kugira ngo ashobore ku nazihaye le para adoptif kugira ngo bashobore kumurondera nationality bamurondera n'ibikenewe mu Bubiligi. Niko babinsabye bavuga.
Umwana uramujyana umusiga mu Bubiligi, wongeye usubirayo kumusura cyangwa se ho bahirijwe uko bigenda bakubwira yuko uyu mwana umutanze kugira ngo arirwe utamugiraho uburenganzira kugeza agize imyaka 18?
Twaravuganye n'ababyeyi bambwira ko nzomuburenganzira ngashishikara gusura umwana mugabo siko babigenjeje. Baciye bugara imigenderanire munyuma naragerageje ndabeko nosura mu Bubiligi ishobore kubaramutsa mugabo byakunda.
Ni ukuvuga ko ba bandi bari inshuti zawe bagufashe mu mugongo wagejejeho ikibazo cyawe bakacyumva igihe wari ugeraniwe utwite bitunguranye bakemera kukurera umwana wabasubiye inyuma babwiye uti wa mwana aza kumureba barakwangira?
Oya, nasubiye inyuma ndababwira ko twogumana imigenderanire ngo twari twarabisezeranye no muri sentare mugabo baravyanga bavuga bo baratinya ko nohava ndabatwara umwana batinya ko umwana yomenyera kumbura gahava ashaka kugumana na mama wiwe baciye bugara imigenderanire bacabica ntitwasubiye kuvugana.
Ubu hashize imyaka ingahe mutavugana? Kuva 1991 kugeza ubu ntabwo muvugana?
Twaravuganye gushika umwana afite imyaka 4 maze gushaka gutangura kuvugana n'umwana, hanyuma bo bacayumvira ngo nohava amenyera kuvugana n'umwana, umwana agahava yifuza kubonana na mama wiwe, baca barankama biduca turaheba. Mugabo rero shakane jewe nagumye ndungika ubutumwa bwo kwifuriza anniversaire umwana. Umugabo n'umugore bahavuye bavana, umwe afata uwundi mugore, undi afata uwundi, umwe afata umugore, undi afata umugabo.
Umwana ajyanwa nande?
Umwana be n'abandi bana bandi baci bajyanwa na mama wiwe na mama wabo.
Reka noneho nabo tubature tubavuge, abo babyeyi bagiye kukurerera umwana bitwa bande?
Umugabo yitwa Nemaeshi Farze, n'umubirigi umugore nawe yitwa Marie Christine, newewe umengo si umubirigi kazo niwo muri Irlande. Nibaza
none se ko watangiye umbwira ko umwana agiye kugira imyaka 30 ko arengeje imyaka 18 ubu muravuganiza aho atuye?
Umwana ubu atuye mu Bubiligi, nibaza ko akiri mu gisagara cy'Irlande. Sinkunda kubishimika ko nsigaye mubaza juste ubu mwana turavugana, turi en contact. Umwana amaze kuba fise 18 yarandondeye wenyine, yatanguye kundondera kuko ngira yarasinyira ababyeyi ama arandondera icyambere yambaje yavuze ati shaka papa. Jewe rero ndamubwira ndagirageza ndamucira ku mayange duke igituma adashobora kubona papa mugabo ko ngiye kurondera ndamuha amazina ya se nawe nandi nawe nyine rondera. Hanyuma iriya deza naragiye mu Butaliyani mberekeje abana bagwaye imitima bagiye muri operation intervention shinjikare. Umwana acaraza mu Butaliyani turabonana, twamaranye juste 30 minutes kubera ko nategereza kuba ndi ko ndakurikirana abana iyo munsi. Kandi Abataliyani nabo baratinye ngo nahava ncantoroka ngacampe ba misiyo yanjanya oro nicyari cyifuza mugabo urumva ntibabyizeye. Umwana twabonanye juste 30 minutes yararitse cyane rwose, ambwira ko yifuza kubona papa nawe. Ubu rero turavugana kuri Instagram, turavugana kuri Facebook.
Ubu rero hano ku Ijwi ry'Amerika mu Gasaro Kaburaga, tugufashe iki? Tugufashe gushaka Dr. Kaberuka aherereye, tumuzana kure n'umwana we, nicyo ushaka ko tugufashe?
Nicyo nifuza cyane rwose.
Wa mubyeyi we, ndakumva kandi icyo ushaka ni neza y'umwana wawe. Papa wa Jean Sebastien niba yumva Ijwi ry'Amerika muri aka kanya, azamenya ko ishami yashibutse rigiye kuba inganza marumbo. Mukanya wambwiraga ko ubifata nk'aho byakubaye hutari wabyiteguye ndetse nkaho ari ibintu byakubwiririye bigiyemo ibintu nakwita ingufu iyo wongiye ugasubiza amaso inyuma usanga icyo gihe cyarabaye igihe cy'umugisha cyakuviriyemo urukundo usangiza bose cyangwa se impamvu yo kwiheba n'agahinda mbwira guhura kwawe na Dr. Jean Bosco Kaberuka uri umubikira mukabyarana umwana iyo ubyibutse wumva umeze ute
Dr. Kaberuka mu bisanzwe urabona twarahurira muri universite yarasanzwe mbere y'ifura yari umuntu mwiza kandi nawe yari karafasha abandi ibyo bintu byabaye je nabifashe nk'inzira z'Imana zirenga igihumbi sindamushavuriye sindamwibuka n'umubabaro mu mutima mbona ko ari la providence inzira z'Imana Imana yavuze ngo caga utegereza guca ngaho nyine nukupfuka rero n'ubu numubona n'ubu twuhura n'umuvandimwe nuko tutasubiye kubonana gusa umwana ndakunda cyane uwo mwana ndamwifuriza ineza na Dr. Kaberuka nyine ndamwifuriza ineza kuko twarabyaranye umwana w'umuhungu natazi ko ariho jewe sinigeze ndongere ndamurondera mu maguru masha kumbure ndamurongera mu maguru masha mu myaka yaheze kumbure nari gushobora kumuronga
Felicite urashaka kumbwira ko Dr. Kaberuka atazi ko afite umwana
ntabyo nzi kubera ko umva ko twavanye mu ntango ngisa mu mwana
ntazi niba warabyaye ntazi niba warakujije ntacyazi
nta na kimwazi je nibaza ko atana kimwazi
twizere ko iyi nkuru azayakira nk'inkuru nziza ndagira ngo madame Felicite ntirampeba ngushimire kuba wizeye ikiganiro agasaro ka buraga kandi ndakwifuriza gukomera ukagira akazi keza ukomeze ufasha abo bantu bagukeneye ni benshi
nyuma yaho ndafise abana benshi bato bato b'imfubyi bagize ibibazo ndiko ndafasha nicyo gituma no kuri ndayita nk'inzira y'Imana ego ndabashimiye kandi ndabizeye cyane Imana yatumye duhura na mwebwe kuko n'umugenzi yabampaye izi nimero ni ukuvuga rero n'igikorwa cy'Imana kuko gushika uyu munsi ntibyari bwakunde ko ndo nk'umuntu yobimfasha kandi biramutse bikunze umwana wanjye nawe azoryoherwa byose bizomunezera cyane kubona aronse umubyeyi
tuzagufasha uko dushoboye ndabikwijeje
yego murakoze cyane muheze gikwe cyane
agasaro kaburaga
tugume mu Burundi Valentin mvayo kugenda na Gatabaruke Salvatore batuye mu ntara ya Mwaro muri komine Ndava ku mutumba wa Kabugi hashize imyaka 35 batabona papa wabo yabashije ari bato ndetse na mama wabo arabatajya mu Rwanda ubu barubatse Valentin mvayo kugenda ari mu kiganiro na Gasoro Kaburaga
kugira dusigara twenyene nuko mama ata yabona ko bitari bukunde ko ari bugenda tujyanye kubera yaragiye yarashanzwe yabiriwe ku wundi mugabo uwo mugabo nawe hari hageze ko asubira mu gihugu iwabo baca bagenda bajyanye no kuvuga umukuru w'igihugu yari hari cyo gihe yatanze itegeko yuko atamunyarwanda ari bubandanya ba mu Burundi mu nyuma cyagenda rero agiye ahunze ava mu gihugu cy'u Burundi asubiye iwabo mu Rwanda bica bituma dusigara twenyene
no kuvuga ko mama wawe yatandukanye na papa wawe ashaka umugabo w'umunyarwanda
ariko gusa papa wacu niwe yatanguye kuduta niko guca rero mama wacu ashakana n'undi mugabo uwo mugabo rero niwe yari umunyarwanda iryo tegeko ryo mu mukuru w'igihugu risohotse yuko abanyarwanda bose basubira mu gihugu iwabo bicagombwa ko bagenda bajyanye twebwe rero duca dusigara twenyine akaba ariyo mpamvu rero twariko turamushakisha kugira twumve ko twomutora canke tugapfuma dutora abamukomokako
murashaka mama wanyu
ego
yasubiye mu Rwanda muhe mwaka
basubiye mu Rwanda mu 1989
kuva icyo gihe kugeza ubu ntabwo mwigeze mugerageza kumenya amakuru ye
oya kuva icyo gihe ntabwo twasubiye kumenya amakuru yiwe ari na mpamvu twako turamushakisha
none se nawe ntiyongiye kusubiza amaso inyuma ngo amenye ko yabyaye ashake kumenya amakuru y'abana be
kuva agiye kuva ico gihe agenda ntabwo yigeze asubira kugaruka ino mu Burundi
ko yabasize muri batoya umurubatse murabagabo hashize imyaka 30 irenga muricara mukavuga muti mama yaradusize ariko turamushaka tukeneye kumenya makuru ye
ego
ni iki mukeneye ko mudakeneye konka ni iki mukeneye muri uwo mubyeyi
icyo dukeneye kuri uwo mubyeyi ni ukubona gusa yuko yobakiriho hanyuma tukabona abo baba mukomoka ko kuko yari umuntu twakunda cyane nubwo byashitse tugatandukana twaramukundaga
nawe yarabakundaga ntabwo yabangaga ntiyagiye abanza
nawe nyene yaradukundaga gusa nuko nawe nyene mukugira avino bari bamaze kubyarana n'aba abana n'uwo munyarwanda twereho twako turamera nk'abisumbura ariko bo bari bakiri bato bicavya nka yuko ari bute abo bana bakiri batoyi natwe turiho turamera nk'abisumbura
nese abo bana amazina yabo urayazi
amazina yabo ntawe dushobora kwibuka neza ariko gusa ari amazina babatazira abo twibuka babi mugabo pana amazina yabo yanyatse
babataziraga nde
hariho uwo batazira ntuzeya budogori hariho n'uwundi batazira toto
mama wawe we yitwaga nde
mama wacu yitwa Inanuma Guderaide
naho se umugabo wamutahanye mu Rwanda yitwa nde
mugabo yamutahanye mu Rwanda izina ryiwe ntaryo tuzi
mukanya wambwiraga ko na papa wawe yabataye akajya Bugande papa wawe we yitwa nde
papa wacu yitwa Bahenduzi Simone
nawe nta makuru ye muzi kuva imyaka 35 ishize
oya
ubuse uwakwereka papa wawe we wamubwira iki uramutse umbonye
icyanyereka papa wanjye nawe byanezera cyane kuko urumva nawe nyene ntituzi ukuntu byagenze kugira ntashobore kugaruka kuturaba kuko nawe ntitwaramukunda
Valentin umva yo kugenda wowe na Salvatore Gatabaruke murashaka ababyeyi banyu mama wanyu na papa wanyu mwatandukanye durashize imyaka irenga 30 ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi ry'Amerika ukakwifashisha kugira ngo tukugereze ubutumwa kure kandi tugufashe gushaka ababyeyi bawe nkwifurije amahoro komera
murakoze
Agasaro Kaburaga
byari bizwi nk'ukuri kw'Imana yirirwa ahandi gataha mu Rwanda kubera ishyano ryahabaye 94 hari bamwe bibaje bati ya mana yacu yari he ariko uhereye ku nkuru wumva zuji neza ziva mu Rwanda wagira uti ya mana ishobora kubitaha idasakuza ikakirwa mu mitima y'abayikunda mbikurije ku nkuru y'abana babiri bavindimwe Jean de Dieu ha Kizimana na Asifiwe Mukeshimana baburanye n'ababyeyi babo bahunguka bavuye muri Congo bari mu nzira babonwa n'umubyeyi nawe w'impfubyi arabarera arabakuza baryicariye yitwa Uwimana Yvonne atuye mu karere ka Bugesera akagari ka Bukuba umudugudu wa Kamatungo arifuza ko abo bana babona umuryango wabo mugari bagashira intimba n'agahinda
2004 nyine twabanaga n'umubyeyi wiwaho ngahari inshuti ariko cyane nyine turagera haba ibibazo nyine by'intambara tambariraga amaze kuba nyine ababyeyi babo nyine ntabwo twababonye ariko kubera ko ntabwo twamenye ahantu banyuze tugeze imbere nyine duhura n'abo bana kubera nari mbazi mbagirira impuhwe nyine ndavuga ati dukomezanye wenda ababyeyi babo turabonana ariko noneho ntabwo twabonanye birinda ubwo tugera mu Rwanda ubwo nyine tugeze mu Rwanda dukomeza gushakisha bo ntabwo nyine twabimenye uburyo kibimeze ntabwo twabamenye ariko nta kubera ko papa wawe yavugaga ahantu yavukaga ko biba ngombwa sinari mpazi nanjye no mu rugo kubera navuye nyine mu gihugu mpungana n'abandi ntabwo nanjye namenye mu rugo ariko kubera ko nyine nari narashatse bo dukomeza nyine gutyo n'umugabo kurera abo bana turakomezanya tumaze gukomezanya nyine turagumana cyo nyine nahuye n'ibigeragezo byinshi bikomeye shakisha iwabo narababuze ariko papa wabo kubera nari impunzi nz'amazina yiwe ndavuga ati wenda hari igihe Imana izamfasha nkamubona kubera uburere ntabwo bwari bumwe nanjye kubera na nahunze nyine mu rugo ntahaje munguka nyine gutyo nzi wabo n'umugabo niko nyine urumva byabaye ibintu by'ibibazo cyane n'intambara zikomeye nyine nibwo nakomeje gukurikirana ikiganiro numva hari abantu bagiye baburirwa irengero bakabura imiryango ariko kubera ko muri abo bantu beza nyine mwashakishirizaga iyo miryango nanjye ndavuga ati ka nzabahamagare ngo nzababwire ukuntu bimeze wenda mwamfasha nyine abo bana nabo bakazava mu bwigunge ubwo buryo ki nafashe nimero nza kuyihamagara mbo baranyakira nandika SMS ubwo mbona iyo nimero irampamagaye irambwira ngo izamfasha gusa Imana ishimwe ndumva ari umugisha hari igihe Imana nanjye yangirira neza abo bana ikabakura mu gahinda wenda nibishaka ni uko ibintu bimeze ubwo rero nkaba nararangishije nkavuga ati niyo papa wabo yaba yarahungutse nyine yaratahutse ari mu gihugu yakwimenyekanisha cyangwa se akaba yampamagara nkamwereka abana biwe ubu barakuze nyine babaye bakuru ubundi bari batoya byari bigoye bikomeye nanjye ndabana nyine gutyo ndiyimfuti nashatse bibingora ariko Imana yo mu ijoro yarandengeye nyine ngo
Uwimana Ivona igisubizo cyawe kitangirira hano mugenzi wanjye uri Kigali wakwakiriye ntabwo yagutengushye ubutumwa bwawe bwageze aho ugomba kugera uwo mupapa w'abo bana nagira ngo mbwira wabumva ijwi rya Amerika kuyitwa Nshokeye Inka Claude akaba yaravukaga mu cyahoze ari prefecture ya Byumba muri komini ya Murambi muri segiteri ya Kiramuruzi muri serire ya Rwankuba ndahamya ko hari abantu benshi bumva ijwi rya Amerika bari mu Rwanda aho ngaho bari no muri Congo bari no hirya no hino ku isi muri Afurika batwumva ndahamya yuko hari umuntu uzamenya uyu Nshokeye Inka Claude niba akiriho tuzamenya amakuru ye niyo batakiriho ntabwo azabura umuvandimwe uzigaragaza kugira ngo aze arebe abo bana babo Hakizimana Jean de Dieu na Mukeshimana Sifiwe nagira ngo ngushimire nkunda gufata aka kanya ngashimira ababyeyi nkawe batiyitaho ubwabo bagasangira dukeya bafite n'abana b'u Rwanda n'abana b'Imana bagize igikorwa gikomeye ni bya bikorwa mu Rwanda mwita ibikorwa by'indashyikirwa byo kutireba mukaba intwari mugasangira n'abandi ibyo bigeragezo wanyuzemo rero byari ibigeragezo by'urukundo turi hano kugira ngo tubafashe mwongere mugire ukwishima tubafashe mukomeze mufashe abo mushoboye gufasha niba uyu Nshokeye Inka Claude akumva niba hari n'umuvandimwe we ukumva birumvikana Nshokeye Inka wari umuzi mbere niba akumva cyangwa se niba hari n'undi muvandimwe we ukumva niki ushaka kumubwira na yahe makuru ushaka kubaha yabo bana Jean de Dieu na Asifiwe Mushikiwe
ikintu nabanje kuvuga gusa nagushimira Imana izaguha umugisha ibihe byose ibyo ukora byose ubugingo bwa Imana izaziburinda kubera ko hari abantu benshi bafashije bagowe
urakoze
gusa icyo nababwira babo banyumva pe abo bana ndabafite nahuye n'ibigeragezo bikomeye bigoye ariko nashimira Imana yo mu ijuru ko ntabapfuye cyangwa ngo ahure n'ibibazo baracyahagaze gusa agahinda bafite nuko nta babyeyi babo bafite bababyara kandi nta n'umuryango bazi urumva biba bigoye ariko ijuru hari Imana ikabara babaye banyu ngo abariho yaba ariho nawe cyangwa se namazandi nkebe cyane abagiye biwe bashaka nyine kuri nimero yanjye cyangwa bakareba abo bana nicyo navugaga gusa Imana izaguha umugisha Imana izaguha umugisha
urakoze cyane nawe igukomeze iguha umugisha nawe mwinshi cyane kandi ikomeze muri wowe urwo rukundo rwa kimuntu na kibyeyi ufite urakaruhurana ivuna w'Imana ngusezeyeho ngusabira amahoro y'Imana
urakoze cyane nawe Imana iguha umugisha kandi ibihe byose Imana izajya ikwitaho yite no kubawe no ku nshuti zawe n'imiryango n'abakwifuriza amahoro bose Imana izabaha umugisha
urakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Ninde ufite uburenganzira bwo kurangisha umuntu haba hano mu kiganiro agasaro kaburaga cyangwa sahandi umuvandimwe we nyina wabo se wabo nyirarume nyirasenge umubyara we inshuti ze abaduhamagara tubasaba kuduha umwirondoro wabo wuzuye uhuye n'uri mu ndangamuntu kugira ngo tumenye neza ko uwo tuvugana bifitiye uburenganzira icyo tutamenye nicyo muba mwavuganye nk'umuryango icyo mwumvikanyeho uwitwa Muvunyi Josephat atuye mu karere ka Musanze umurenge wa Kimonyi akagari ka Birira umudugudu wa Kabuguyi yaraduhamagaye ati numvise uwitwa Mukunde Ntishadia arangisha umwana witwa Muvugizi Muyije akubwira ko avukana nawe atamakuru yabahaye siyo
ntabwo ariyo kuko njyewe nitwa Muvunyi Josephat abanjye witwa Muvuna Nkiko akaba na mushiki wanjye witwa Nyiransabimana twembi tuvi ndimwe nuri ya mwana witwa Muvugizi tukaba tuvi ndi mwacu mama na papa so ari amakuru rero ra mudamu yatanze ntabwo nzi impamvu yabikoze nicyo cyanteye n'impungenge niba azikowe ubwe duhari akaba atarigeza agira umuntu akonsilita cyangwa ngo tubimuhere uburenganzira ahubwo akaza gutanga amakuru nkariya nicyo kintu cyanteye impungenge ndavuga nti nzakoresha uburyo bwose ndebe ko twavugana none ngusobanurire ukuri kuri ya mwana
none se Mukunde Ntishadia wowe uramuzi
Mukunde Ntishadia ndamuzi kuko papa we na papa wanje nibo bavindimwe
none se kuba yarashakishije uri ya mwana bivuga yuko amubereye nyina wabo kosa yakoze niriye
ngo ikosa yakoze nuko we ubwe arabizi ko duhari kandi tuvugana inshuro nyinshi ariko ntabwo yigeze yicara ngo atubwire cyangwa avugane n'umwe muri twebwe wenda avuga ati mu nk'uburenganzira nje gushaka uri ya mwana kuko EDAL byabaye ikibazo kubera ko nanje inzi nanje naramushakisha ari nacyo cyanjye ndese amakuru arimo atanga ko atariyo noneho nge nkaba nshakisha uwo mwana kandi ari nje utanga amakuru ariyo uwo mwana ko ari umwe dushakisha kandi bikaba bigaragara ko hari amakuru abiri kuri uwo muntu ni ikibazo
birumvikana ko haba harimo ikibazo igihe mwaba mutanga amakuru atandukanye kandi mushaka umuntu umwe
yego icyo nicyo nirindaga rero kuko n'ubundi nkanjye amakuru natanze natangiye kuyatanga umwaka ushize nuko tutanahaye nigeze mbona uburyo bwo kukuvugisha cyangwa message nakohererezaga ntabwo hari wazibonaga ariko uko byagenda kose wari uzazibone wenda kuri liste yabagombaga kuba igihe ari cyo cyose wagombaga kuzabibona deje ugasanga uwo mwana uri mushakishwa n'ubundi harimo ikibazo nk'icyo ngicyo nibyo nirinze rero
none se uyu mwana yagiye ate yagiye he ari hehe amakuru ufite y'impamo nayahe
umwana igihe yavukiye kuko ni nje akurikira urumva nanjye nari mutoya kuko mama akimara kumubyara amaze ukwezi kumwe avutse nibwo mama yapfuye yitabye Imana ari mu bitaro byo ku Kibuye hospitali ya Kibuye noneho mama amaze kwitaba Imana umudamu wabaga mu bitaro bya Kibuye yari umuzungu w'umusuwisi nibaza icyo gihe papa kumurera byashoboraga kuba byamugora niho habereyeho uko kuntu yamutanze kwa abazungu ko uwo muzungu yari afite orusheri na ngo ahantu bita Inyamishaba so none papa mutanze rero igihe cyaje kugera nanjye kuko twarakurikiranaga nari mutoya nanjye aza kuntanga kwa nyogokuru ntabwo hari kayoze ahubwo hari ahantu bita ibyingo hahoze kera ari mu karere ka Mabanza. Noneho umwana igihe cyo amanda yabo bazungu cyaje kugera baragenda bagiye, ariko ntabwo tuzi niba papa amasezerano bagiranye yaravugaga iki, kuko twebwe njyewe nari mutoya urumva nabaga kwa nyogokuru, ariko aho byabereye bamujyana banasezerana ari kumwe nawe kwa nyogokuru, ntabwo baje kayoje ahubwo barahuye Mabanza kwa nyogokuru. Kuva icyo gihe rero haje kugera igihe jenoside iraba, nonona papa aza gupfa, irangira gutyo. Nta yandi makuru nigeze menya, n'ubundi ayo nshakira kuri uwo mwana nuko icyo gihe byabaye turi kumwe.
None se abo bazungu bamujyanye amakuru ge mfite nahawe na Shadia mukunde nte, nuko uwo mubyeyi wamujyanye yakoraga mu bitaro ndetse n'umugabo we akorera idini ry'abapresbyterian, ibyo urabizi?
Amakuru nabajije mukuru wanjye yambwiye, kuko we yari mukuru ariko n'ubu arahari, yarambwiye ngo uwo mugore yavuraga mu bitaro bya Kibuye yitwaga Liziane, noneho umugabo witwaga Gore yari profeseri mu kigo cy'Inyamishaba ngo kigishaga iby'ubuhinzi ahari, kuko yigeze ajya no kubasura.
Ayo mazina se kunumva uyafite ukabuzi ko ari abasubisi barakoraga Inyamishaba bakora mu bitaro byo ku Kibuye, nta muntu waba warigeza kubwira ati aho bari mu Busuwisi ndahazi ko Busuwisi ari butoya?
Oya, nta muntu wigeze ambwira ahantu baherereye mu Busuwisi, kuko Grand Frere yanambwiye ko bavuye mu Rwanda bajya muri Kenya, ntago bari bagiye mu Busuwisi ahari, ariko nta yandi makuru nzi kuri ibyo bintu, niba baragiye mu Busuwisi cyangwa niba ari n'ikindi gihugu bagiyemo cyangwa niba hari ahandi bagiye.
None se Grand Frere wabo yakubwiye ko umwana bagiye bamujyanye cyangwa se bamusize Inyamishaba?
Oya, baramujyanye kuko badusezera turi mu muryango bagiraga ngo bamujyane nawe.
Umuryango wawe umutanga, papa wawe amutanga, yamubahaye nk'abagiye kumurera cyangwa se yamubahaye nk'abagiye kumushakira undi mubyeyi?
Bari bagiye kumurera, ntago bari bagiye kumushakira undi mubyeyi, kuko n'ubundi badusezeraho yari afite nk'imyaka nabonaga, kuko we yabagaho neza yarandutaga mu gihagararo, urumva twari dufite mu myaka itanu cyangwa ine gutyo yarandutaga, ariko n'ubundi nibo bari basanzwe bamurera, rero nibo bari bimutse bagiye gukomezanya ubuzima, n'ubundi nawe ntago bari bagiye kumushakira abandi ba.
Amakuru mpaye ndumva ari meza kandi arajya kuzuzanya nayo Shadia mukunde nte yampaye, birumvikana ko
yego
tukigerageza kureba uko twagera n'uwo muryango mufite mu Busuwisi. Urakoze kuba wujuje ibyo Shadia yavuze, kugira ngo twese dutahirize umugozi umwe, hanyuma turebe yuko uwo murumuna wawe twazamenya aho aherereye, kugira ngo mwongere muhure, ndahamya yuko mukumbuye cyane muherukana kera.
Yego, murakoze cyane Venusi, kandi tugushimira akazi kenshi ujya ukora, Imana izadufasha wenda tuzamubona.
Urakoze cyane. Mu gusoza iki kiganiro ndifuza gutumikira Nemeye Imana mwene Matabura uri i Kigali mu Rwanda, ararangisha ababyara be bitwa Nshimira Imana na Nsenga Imana bavuka mu Burundi muri komini Ntega ku musozi wa Murungurira. Mama wabo akaba yitwa Virginia, ntari ndi zina bampaye, batandukanye mwaka 2004. Nemeye Imana nibwo yatashye mu Rwanda, ababyara be Nshimira Imana na Nsenga Imana bo berekeza muri Tanzania. Nihano rero dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga, mbashimire kuba mukomeje kutugaragariza ko kibafitiye akamaro amakuru muduha, kuba mutwizera inkunga yanyu ntigereranywa. Iyi radio Ijwi ry'Amerika ni yanyu, nimwe dushyira imbere. Mugira amahoro, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.